Bonsoir, Duran Kabutsevich.
Aslam aleyküm.
Aleyküm selam. Konu ne var bir valide?
Ne alatu?
Alhamdulillah.
Ko hanki mi noddi goɗɗo service go min ne ɓe désactive anan ɗuma on ko active kon ka ɗuma capice an ɗo
ko on ɗum activi capice mo
koɗo sigo on noddilan hara ko musique zuwata ko ɗum ɗo mi faala yo désactive ana mi noddinoa ɓay won yaɓe tinila ɓen yoyi waɗu étoile 500 honno 0
oui way kono waɗno ɗum
mi waɗuno iwal
iwani ne ko yo numéro ɗo
yo numéro ɗo
d'accord kon no wiyeteno
madame diallo
madame diallo
mm.
D'accord joni madame diallo muñoto se ngani yettude joni min mi yittane yon ɗon ɗo nani
aw aw
lanndal go wala
ko ɗum noon ɗum faala yo iwana
aw joni min mi yittane on joni se ngani yettude nani
aw so allah jaɓi ara on golli ara on jarama yo allah yoɓu
amina on jarama onon kay
jarama